Ajanipa ka, ajanipa do, ameanza kunipa wewe tu. Soma kuchuma kiatu na gundi, oya wanangu watanitoa ro, nana nakuwaza wewe tu. Wewe, siwajuwaji kama unajua kudensi, asa mababy waonyesho na vodensi. Apple dance, come over dance, bend over dance, my baby. Siwajuwaji kama unajua kudensi, asa mababy waonyesho na vodensi. Apple dance, come over dance, bend over dance. Leo nasema live, oh, my baby, oh, venye I love you. My baby, oh, leo nasema live, oh, my sweetie, oh, venye I love you. Mama, na kama unakata baskata. Oh baby kata, oh baby kata. My baby, napenda ukiwaga nami. Tena ukinikisi, mwenzako nishamisi. Siwajuwagi kama unajua kudensi, asa mababy waonyesho na vodensi. Apple dance, come over dance, bend over dance, my baby. Siwajuwagi kama unajua kudensi, asa mababy waonyesho na vodensi. Apple dance, come over dance, bend over dance. Leo nasema live, oh, my baby, oh, venye I love you. My baby, oh, leo nasema live, oh, sweet deal, then you.